Nshuti muvandimwe, iri ni isomo rya kabiri mu masomo arindwi yerekeye gutahura no kumenya umugambi Imana ku buzima bwawe cyangwa se kubaho ubuzima Imana ikwifuriza. Turasoma muri Yohana igice cya kane tuva ku murongo wa gatatu tugeze ku murongo wa kane. Ngo nicyo cyatumye Yesu ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha y'isaa sita. Umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati, "Mpa utuzi two kunywa." Kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. He left Judea and went away again into Galilee, and he had to pass through Samaria. He came to a city of Samaria called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph, and Jacob's well was there. So Jesus, being wearied from his journey, was sitting thus by the well. It was about the sixth hour. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciple had gone away into the city to buy food. Isomo ryacu reka turyite ngo ibiryo bya Yesu ni ukumara inyota. Inyota yawe nibyo biryo bya Yesu. Ibyo turaza kubibona hariya haranditse ku murongo wa gatandatu ngo Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Aha ngaha yahageze ananiwe cyane kubera yuko yari yagenze cyane kandi yari afite inyota. Ariko igitumye tumwita ngo kumara inyota nibyo biryo bye ni uko turaza gusanga birangira amaze kuvuga na wa mugore yahise ahaga, noneho babandi bagiye gushaka ibibazo amaze bati, "Uyu mugabo yari igiki? Ese hari uwamuzaniye ibiryo?" Nuko Yesu aza kubwira ati, "Rega mfite ibindi by'umwe mutazi." Aza kubwira nyine ko kurya ibiryo bye ari ugukora ubushake bwa Data. Ariko mu by'ukuri biragaragara ko umugore nawe kubera ko yageze hariya ku manywa y'ihangu nawe afite inyota nyinshi, kumara umugore inyota nibyo byabaye ibiryo bya Yesu. Mwibuke rero iki gitabo cya Bibiliya ni urwandiko rw'urukundo Imana yatwandikiye nk'abana bayo. Ahangaha umuntu yabibona abyitegereje neza, Bibiliya biragaragara kuko yanditswe n'umwuka wera, kuko hari ukuntu igenda itanga detaye zigaragaza ko umuntu uri kwandika ibi bintu amakuru y'aho hantu arayaza. Kumeza kandi yavuze ngo yiyumva muri we ko akwiriye kunyura Samariya. Ese kuki yumvishe agomba kunyura Samariya? Nk'uko twabivuze mu somo rya mbere, uzi yuko yari yashatse kujya nyine Samariya ajya i Yerusalemu, ariko none imbaraga zikitambika, abantu banga kwatambuka, ndetse n'abakozi be barimo Yohani baravuga ngo tumanure umuriro. Yashaka kujya i Samariya ariko ntibyashoboka. Ikindi nk'uko twabiganiriye muri misiyo yaje gutanga nyuma, yaravuze ngo muzavuga ubutumwa i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya ndetse no ku mpera z'isi. Twavuze rero yuko kubera ko Abisirayeli batumvikanaga n'Abasamariya, mbese nka kurya mu Bahinde bagira abantu bitwa intouchable, ni nka ko Abasamariya bari bameze. Ibyo biya ku mutima w'Imana byari bitaga agahinda cyane, kuko twese iyo tuvuye mu ijuru tuza turi imyuka, none tukambara imibiri y'ahantu turi. Iyo umuntu rero bamwitiriye umubiri yambaye, yambaye umubiri w'umunyarwanda, yambaye umubiri w'umurundi, bakibagirwa yuko umwuka umurimo atutse mu ijuru, ibyo nyine biba bibabaje Imana. Niyo mpamvu rero kubera agakiza kagomba kuza mu Yahudi, byari ngombwa yuko Imana insisa yuko ubwo Abayahudi badakundana n'Abasamariya, Yesu wowe ugomba kujya muri Samariya. Daburu kerekana ko Abasamariya nabo n'abana b'Imana. Ikindi urwo rugero rwo kutavanguramo kutanze n'abaza gukomokaho bakazagenda barukurikira. Ariko rero ntabwo ari ibyo gusa, twareba impamvu nkeshe eshatu ziyongera kuri izo zituma Yesu yagombaga guca i Samariya. Impamvu ya mbere ni uko Yesu nta kindi cyamuzanye kereka gukora ubushake bwa Data. Nk'uko twabivuze muri Yohani kane mirongo itatu na kane, Yesu niwe wivugiye ngo "My food is to do the will of him who sent me," ngo ibiryo byanjye ni ugukora ubushake bw'uwanyohereje, ndetse nkarangiza uwo murimo nyine yampaye. Muri Yohani 20:21 Yesu agiye gusubira mu ijuru, nanone yabwiye intumwa ze, arababwira ngo mbahaye amahoro yanjye, narababwira ngo nkuko Data yanyohereje namwe niko mbohereje, nkuko Data yanyohereje. Donc Yesu yaje atari kuri misiyo ye, yaje ari ku misiyo ya Data. Ni ukuvuga aha ngaha cyane cyane ko Yesu abivuze ari guhereza intumwa ze umwuka yabahumekeye, nk'uko mu busane Imana imaze kurema umuntu yamushyizemo umwuka wayo, aha Yesu nanone yarongeye abahumekera mu mwuka we. Bisa nk'aho bivuga rero yuko Yesu mbere yuko aza, Imana Data yamushyizemo umwuka we wa Data, noneho uwo mwuka ugatuma Yesu atazakora ikintu na kimwe cyo guhite, ahubwo azakora ibyo Data yamusabye gukora. So ni ukuvuga rero Data ni nka kwa kundi Yesu yajyaga, ikindi Yesu yavuze ngo ntabwo nkora ibyo nshaka, ngo nibyo Data arimo akora nanjye akaba ibyo nkora, nibyo Data avuga nanjye akaba ibyo mvuga. Ni ukuvuga rero umunyamasengesho yari aragasenga, Imana yamubwiye ngo hari hari umugore w'umusamariyakazi ndifuza yuko ujya kumureba. So ni ukuvuga rero arimo arakora ubushake bwa Data, bityo agomba guca iyo nzira ya Samariya. Kubera ukunena Abayuda banenaga Abasamariya, hari izindi inzira ebyiri zijya i Galileya ziva i Yerusalemu. Hari imwe iciye uruzi rwa Yorodani, hakaba n'indi iciye ku nyanja ya Mediterane. Samariya rero ni inzira iciye hagati. Akenshi Abayuda bakunda kuyihunga kubera kuko banenganaga Abasamariya ntibaciye inzira. Ariko hano Yesu aravuga ngo yumva agomba guca iyo nzira. Iyo nzira abandi batanyura, iyo nzira itari populaire, iyo nzira bane n'abandi yumva ko ari agomba gucamo. Iyo ni impamvu ya mbere agiye gukora ubushake bwa Data. Icya kabiri ni uko umuntu arakomeye mu maso y'Imana cyane. Turaza kubona no mu yandi madetaye, ariko twageze ubisoma kare mu Efeso, haranditse ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na Se ishimwe. Iyo Mana niyo Data. Ngo kuko ngo yaduhereye muri Kristo imigisha yose. Impamvu Kristo yaje kwa ngo twakire imigisha Data yatubikiye ngo uyu mwuka wo mu ijuru. Noneho ya verse ya kane twavuze ngo kubera yuko yadutoranyije, donc uyu musamariyakazi Imana yamutoranyije muri Kristo isitararemo. Nubwo yibona nk'indaya, nubwo yibona nk'umuntu uciriritse muri kano kanya, kandi wibuke ko ubu ntabwo tubwo umusamariyakazi, ubu ni wowe turimo tuvuga. Imana yagutoranyije kera muri Kristo Yesu isitararemo. Kugira ngo bizagende gute? Kugira ngo uzabe umuntu wera udafite umugayo imbere yayo. Donc ide yo gutoranya bivuga yuko hari nk'umubyeyi yagiye mu isoko akarimo atoranya amashu, aragenda agafata ishu ryiza akaba ryo atoranya atari meza akayareka. So harimo ide rero ko natwe uburyo Imana yatoranije, hari abantu benshi bashobora kuba batoranijwe, ariko Imana aba ari wowe ifata, ifata nuriya. Aba turimo tubona turi hano kubera ko twatoranijwe n'Imana. So ni ukuvuga rero akenshi umuntu ibyo ntabwo wabizi, ariko nk'ubu isomo nyine Bibiliya uravuga mbese barantoranije. Ikindi rero abantu benshi babona ko ari abanyabyaha, cyangwa se bakabona ko ari abantu badafite agaciro, ariko ngo Imana yadutoranije kugira ngo tube abere tutariho umugayo imbere yayo. Ibi byabaye isitari yabaho. None ubwo muri kano kanya Imana ikureba, nta mugayo ukuriho kandi urera. Mungu atanu ngo kuko yagambiriye kera, none Imana ifite umugambi wa kera cyane. Kubwo urukundo rwayo turabakunzwe n'Imana, turabana Imana ikunda, ngo kuko duhinduka abana bayo. Ije mvuga ngo abana bayo ntabwo ari ababebe, ntabwo ari impinja, ahubwo ni abasore b'ubwami, ni abana bakuze. Fils donc ntabwo ari enfant de Dieu, ni fils de Dieu, son of God, ntabwo ari child, ni fils. Kuba abasore bayo, abasore nka Yesu buriya yari umusore w'ubwami afite imyaka 30 cyangwa ajya kubatizwa na Yohani Batista. Kugira ngo uzahinduke rero natwe abasore bayo nk'uko Yesu ameze, ngo tubeheshejwe n'iki? Na Yesu Kristo. Donc umusamariya yabeheshwa nande? Na Yesu Kristo, kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ibyo Imana ibikore ineza, ineza yayo. Imana ni nziza, ineza yayo nituma Imana izabikora, kandi nibwo bushake bwayo, niko yabishatse sitari yabaho. Donc byaze bikunze bigomba kuba kuko Imana niko ibishaka, Satani ntabwo yabihindura.
nta ndi muntu wabihindura. So ni ukuvuga rero uyu mugore ari mu mugambi w'Imana kandi agomba kuba umusana, agomba kuba umufis de Dieu uhesha Imana icyubahiro wejejwe, ariko acinza y'uburaya nk'uko mubibona, ngo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagera ubushimwe ubwo yaduhereye umukunzi wayo Yesu Kristo. So ukumva rero Yesu Kristo wibuke Yesu yaje gusimbura Adamu. Ibintu Imana yatwifuzagaho twari kwakira muri Adamu ntabwo byaje gushoboka, kubera ko Adamu yaguye mu Satani yaramuhitanye. Ariko Yesu noneho Imana ubwayihinduka umuntu kugira ngo bya bindi Imana yagambiye kera stili bizasore ku bugingo bwawe no ku bugingo bwanjye. So Yesu yagomba kujya i Samaria kugira ngo uriya mugore ahure ni destiny n'uyu mugambi w'Imana ku buzima bwe, kuko nta kintu kimwe gishobora kugitambikamo. Kandi kugira ngo Imana igaragaze yuko ikomeyeho umugambi wayo, yohereje umwana wawe w'ikinedo, Imana y'ubwayo muri bwa butatu hagatifu, bahisemo ko Yesu ahinduka umuntu kugira ngo azaze asoze umugambi w'Imana ku buzima bw'uyu Samariya kazi, ari byo kuvuga ku buzima bwawe. So impamvu ya kabiri, umuntu arakomeza so y'Imana, niyo mpamvu Yesu agomba kuza agacisa Samariya kugira ngo ajye guhura n'uriya mugore amuhinde ubuzima bwe, amuhindure amateka ye. Icya gatatu, umuntu afite uruhare rukomeye mu gusohoza umugambi w'Imana. Muri Zaburi ya 8 umurongo 5 kugeza ku 9 avuga ngo umuntu ni iki kugira ngo umwibuke papa. Imana yibuka umuntu, iramukunda nyine. Ngo kuki umuntu mwibuka? Ngo cyangwa umwana w'umuntu ni kuki umugenderera? Imana yamugenderera umusamariya y'akazi. Kuki wamugenderera? Noneho umva gatatu, ngo wenze kumugira nk'Imana aburaho gatoya. Umuntu umugambi Imana imufiteho n'uburyo aremwe ni nk'Imana, ariko abuzeho gatoya. Donc aciye bugufi ho ku Mana ngo umwambi ku bwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Hari ubwiza twambaye tutazi ko twambaye, ariko hano hari ubwiza Imana yatwambitse nyine, kubera ko turi abana b'Imana kandi turi abakundwa n'Imana. Ngo wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe. Umva rero ngo ibintu byose Imana yaremye umuntu yahawe kubitegeka. Suku ntabwo ari ibyo bya hano ku isi gusa, ni inyenyeri zo mu kirere na ravi maritime, ibintu byose mu nyanja, ibintu byose Imana yaremye. Imana amaye gutegeka ibyo yaremesheje intoki zayo. Ngo wameguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Ibintu byose biri munsi y'ibirenge byawe n'ibirenge byanjye n'ibirenge by'umusamariyakazi. Niyo mpamvu Yesu agomba kujya kumureba kugira ngo mutahure uwo ari we n'impamvu ariho, kugira ngo yinjire muri destiny. Ngo wamuhaye gutwara intama zose n'inka, izo ni ibiremwa byo ku butaka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, ngo n'ibiguruka mu kirere. Nibyo navuga rero, ikirere cyose tugifiteho ubutwara. Ngo n'amafi yo mu nyanja na ravi maritime yose n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Urukumva donko umuntu afite gutegeka biriya bintu, donko afite uruhare rukomeye mu gusoza umugambi w'Imana, bityo rero Imana imwitaho cyane. Yesu agomba kumugenderera, kandi Yesu ni Imana yaturutse mu ijuru ihinduka umuntu kugira ngo nyine ize gutara umuntu wazimiye. Abaefeso 2 umurongo wa 10 haravuga ngo kuko ngo turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuzayigendeho. Anga muri Bibiliya y'Icyongereza haravuga ngo we are God masterpiece handiwork. Donko turi imitako ni nka donko turi imitako. Uko turemwe turi imitako Imana yiremeye, ituremeye yitonze nk'uko umuntu uzi gushushanya ashushanya akantu yashushanyije akaba gakunze. Natwe turi imitako Imana yitakiye ngo ituremera n'imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ngo Imana yaduteguriye kera isitari yawe kugira ngo nitubane mu isi tuzayigendera. Uyu mugore hari imirimo yapangiwe, harimo yateguriwe isitari yawe agomba kuyigendera. Yaratakaye, biragenda gute? Yesu agomba kuca i Samariya kugira ngo uyu mugore yinjire muri destiny. Mujyanishwe 5 umurongo wa 9 kugeza kwa 10 aravuga ngo nuko barimba indirimbo mu ijuru ngo nshya bati ngo bavuga Yesu ngo Yesu ni wowe ukwiriye kwenda. Biriya bagiye kuvuga impamvu Yesu imana yamuzamuye ikamuha izina risumba amazina yose, imana ikavuga ngo amavi yose azapfukama, ayo mu ijuru, ayo mu isi n'ayikuzimu, iminwa yose, indimi zose zatura yuko ari umwami, umwami. Ibyo ni byo bizahesha imana icyubahiro. Hari rero mu gice cya gatanu byahishuwe, bahamagaye mu ijuru marayika ukomeye cyane, yavuze ngo ninde ukwiriye ngo gufata igitabo kiri mu kiganza cy'iburyo cy'imana. Baramushakisha baramubura, ku buryo byatumye Yohana ajya kurira. Ariko noneho umukurambere umwami amubwira ati wirira umuntu wafungura kiriya gitabo na kashe zigifunze akazipasura yabonetse, ni ntayo muryango wa Yuda. Ngo ariko Yohana amurebye abona ari umwana w'intama. Sobanuro bararirimbye bati ngo ni wowe umwana w'intama, ni wowe ukwiriye kwenda kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Kubera iki? Ngo kubera ko watambwe. Niyo guhaga by'urukundo rw'Imana. Imana gukunda cyane, Imana ikunda umusamariya kazi cyane, byatumye Yesu atambwa kandi ari umwana w'Imana kandi nta cyaha afite. Ngo kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose. Abo rero kumva ni umusamariya kazi, donc abasamariya, imiryango yose, abayahudi, abo mu ndimi zose, abo mu kinyarwanda, abavuga isamariya, abo moko yose, abazungu, abayero, abirabura, upfa kwita umuntu gusa. Imbutirira ni muri yaturutse mu ijuru, turi abana b'Imana, imyambaro twambaye inyuma y'imibiri ntabwo ariyo itudefinisa, tudefinisa yuko turi wa mwuka Imana yahumekeye muri rya bumba. Ngo moko yose n'umahanga yose ngo abacunguza amaraso, ngo ubacunguza amaraso yawe. Donc Yesu ku bushake bwe yaremeye yumvira Imana, atanga n'ubuzima bwe, arapfa araducunguza amaraso ye. Ngo kugira gute? Ngo kugira ngo azaduhindurire Imana, kugira ngo twarazime, twaravuye, twatandukanye n'Imana, azatuhindurire Imana. None tugarukira Imana, wa mugambi ukomeye Imana ifite ku buzima bwacu ubashe gusohora, ari uwo mugambi kugira ngo tube abami n'abatambyi. Turi abami yuko Imana ni umwami w'abami, nk'abana b'Imana yo turi abami. Abatambyi tuzabigarukaho cyane, abatambyi ni abahereza b'Imana, ni abantu bakora imirimo y'ubutambyi mu nzu y'Imana. Ngo kandi ngo bazima mu isi. Iyi si rero ibereho kugira ngo tuyimemo nyine, tube abami, tuba muri isi. So uriya musamariya kazi si umwami mu isi, yabaye indaya, ariko yakomeje kuba ari umwami. Yesu agomba guca i Samariya kugira ngo uriya mugore ave muri buriya bucakara arimo, yinjire mu buzima bw'ubwami Imana ishaka ko yamuremeye kugira ngo ari bwo azagenderamo, ariko akaba atayabitahura kugeza ubu ngubu. Iki akantu kanyuma ngiye kuvuga ni akantu gasekeje. Amfite umuntu ni umugeni wa Kristo. Donc uziko bavuga ngo itorero ni umugeni wa Kristo, bride of Christ. Yesu nawe akaba ari bridegroom. Donc Yesu rero yagiye kwishakira, yagiye kwirambagiriza, nubwo uriya mudamu yangiritse ukaba utamushakiraho kuba yaba umugeni wa Yesu. Wibuke Yesu ni Imana, Imana ni umuntu. None uriya mugore ni umugeni we. Vuga kumureba nyine ukagira ngo ni indaya ukamuseka, ariko niki? Ni umugeni wa Kristo. Nuko rero Imana yabwiye Yesu rero iti, Yesu rero uriya mukobwa ni we mugeni wawe. Reba uko yabaye, reba kondisiyo arimo. Ugomba guca i Samariya mugahurira ku mugezi kugira ngo ugire ikintu ukora gituma umurarura, ukamuvana mu bupfu, ukamuzana mu buzima, ukamuvana mu buvumo, ukamuvana mu bapfuye, ukamuzana mu bazima. Ibi ngibi Yohani Batisa niwe wabivuze muri Yohani 3:29, yaravuze ngo uwo umugeni asanga niwe mukwe, ngo kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None rero umunezero wanjye ni mwinshi cyane urasohoye. Aya ni amagambo Yohani yavuze bari baje kumubwira ngo Yesu ngo arimo ariko afite popularite, ngo abantu barimo bamusanga bari ari benshi kuruta uko wasanga Yohani. Nababwiye ati ntabwo nababwiye yuko uriya ari we deriyordini, njyewe ndi umuntu wo ku isi uriya yaturutse mu ijuru. Umugeni rero ni uwuriya ntabwo ari uwanjye. He who has the bride is bridegroom. Yesu niwe bridegroom. Uriya musamariya kazi ni umugeni we. Njyewe Yohani, I am the friend of the bridegroom. Ni inshuti ya bridegroom, ni inshuti ya Yesu. Njyewe rero ndi hano ndatega amatwi numva ibyo arimo avuga, anezerwa nuko arimo avuga yabonye umugeni we. Ngo rero umunezo wanjye ni mwinshi kubera ko umugeni yabonye umusore we. Ugomba ngo gushirwa hejuru njyewe ngacishwa bugufi. So urumva rero Yesu yaje kwishakira umugeni, niyo mpamvu agomba guca i Samaria. Aya magambo nkuko nababwiye ntakire umusamariya akazi, kuko we urya munsi nyine yinjiye muri desine. Ubu ninjye nawe turimo tuyabwirwa. Hari ibindi bintu tuzi twabwiwe, nkuko tuza kubona umusamariya akazi nawe hari ibindi besho yari yahuye nabyo, ariko aya magambo niko kuri ururiro rwandiko Imana yakwandikiye. Aya magambo yakire, ibi bintu byumvise birakomeye kugira ngo ubyemere, wumve ranka Imana ikubaramo uko Imana ikubona. Ariko iyi nkuru iratwereka idaciye inyuma yuko turi abantu b'agaciro imbere y'Imana. So ijambo rya mbere nari mvuze rero ngo Yesu yumvamo ko yagombaga guca i Samaria. Iyo urebye rero muri aya maverse yandi twasomye, biragaragara yuko Imana yamuhaye na GPS y'ahantu yagombaga guhurira n'umusamariyakazi. Ijambo ryavuze ngo agera mu mudugudu w'i Samaria twa Sukari, bugufi igikingi Yakobo yahaye umwana wa Yosefu. Byibaze nawe, Yakobo aje n'imyaka 2000 abayeho, none icyo gikingi yahaye umwana wa Yosefu kizwi gute? Urukumva ko umuntu kuvuga ibintu waro ibingibi yo ntuza aya magambo yanditswe na Yohani ashobora kubona aho ibyinyinyi n'amageze yose atarayaza. Ariko kubera ko ari amagambo yagiye abwirwa na Mwuka Wera, Mwuka Wera we igihe cya Yosefu yari ahari, igihe cya Yakobo yari ahari. Nuko ni nkaho nyine iyo uri kugenda mu butaka bwa Isirayeli, niho Mwuka Wera agenda kubwira ati aha tugeze niho Aburahamu yari atuye, niho yashize igicaniro. Ayo makuru mbese arazwi uko yagiye yandikwa, iyo ugiye muri se urabibona neza. Hano ngo nuko agera mu mudugudu w'i Samaria witwa Sukari, ngo ugufi y'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Ndongo kumva ni afite GPS. Ngo kandi ngo aho hari iriba rya Yakobo. Ibi ngibi Yesu nawe ntabwo yari ahari kujya cya Yakobo, ariko kuba yaciye iyo nzira bari kutubwira ahantu yagiye anyura, mbese ni nk'uko umuntu afite GPS bakajya no mu yahantu aciye. Uyu Yesu ni Imana. Umusamariyakazi baza kumugora kugira ngo yakire ko Yesu yaba ari Imana. Ibaze kujya ngo Imana iba yaravuye mu ijuru, asige buriya bwiza yari yambaye, asige icyubahiro yari ahawe, none hano arimo aragenda mu misozi yo mu butayu bwo muri Yudeya. Bitekereze nawe ubyibaze. Noneho arimo aragenda n'amaguru urugendo rurerure, ngo ni uko ngo agira ngo bugufi mudugudu w'i Samaria witwa Sukari, ngo bugufi igikingi Yakobo, ngo yahaye umwana we Yosefu, ngo kandi aho hantu hari iriba rya Yakobo, ngo ni uko Yesu ananiwe. Ibaze Imana, uyu ni Imana yahoze irizahoraho iteka ryose, umuremyi w'isi n'ijuru. Ni gute yageze ahantu arimo agenda n'amaguru yarabaye umuntu none akaba yananiwe? Urumva urukundo ruri aho hantu. Icyampa abantu tukumva Imana uburyo idukunda. Ngo ananijwe n'uko yagenze cyane, ngo nuko apfa kwicara kuri iryo riba ku isaha ya saa sita. Umva rero, ubundi muri yarishe hano ku isi, perezida ari buze ahantu akaba ari umuntu baza guhura, babanza gushakisha uwo muntu bakiyasura yuko bamwambitse neza, bakamushyira ahantu perezida akazaza, ibintu byose byarateguwe, abasekirite n'iki byose bahageze. Uyu Yesu asumba perezida, asumba umwami w'igihugu. Ariko ibaze noneho, yageze ku mugezi ategereje ko umusamariyakazi aza. So mu yandi magambo, tubize muri protokole nka kurya nyine abazungu, uzi ko umuzungu iyo afite nk'umugeni cyangwa se umugore, hari ukuntu agenda akamukingura umuryango akamutwaza utuntu, kurya mbese bagira protokole yo kwita ku bagore babo. Yesu nawe ni nkabyo yakoze hano hantu. Donc we yaje aricara ku mugezi kugira ngo umugore naza asange Yesu amutegereje, ubundi wakagira ngo umugore niwe wakagombye kumutegereza. Ariko nono Yesu niwe waje kumutegereza, bigaragaza nyine agaciro amuhaye, icyubahiro amuhaye, nuguriya mugore atarabasha kwitahura kaya kanya ariko ni ibintu bikomeye Yesu yamukoreye kubera nyine urwo rukundo n'agaciro nyine se ibaza agaciro se yamuha aha umusamariya akazi byatumye yoheza Yesu agaciro ko Yesu akazi rero urukumva aramwubashe nuguriya we ati yubaha kuko agaciro kewe ntabwo akazi nuko ngo umusamariya akazi rero aza kuvoma ngo Yesu aramubwira ati mpa utuzi ko kunywa ngo kuko abigishwa be bari bagiye ku mudugudu kugura ibyo kurya reka tugize kuri verse 8 damu Yesu kubera ko agiye guhura n'umudamu mu byukuri bagiye kuvuga ikiganiro kiri private yari yaranje babandi ibintumwa ze bagendaga nabo arabarangaza ubwo ati murabizi munsi ijya hano none mwebwe mugiye gushaka ibyo kurya agomba kuba batumye n'ahantu hakure ku buryo yavuga ati baze kumpa umwanya uhagije ikindi hano Imana ni meticulous cyane ubundi urabona ko nkanuza nka Nikodemo Yesu yamwakiye nijoro bari mu rugo mu nzu ariko hano uyu kubera ko ari umugore nyine bahuye ku manywa y'ihangu saa sita ku buryo nuza kuba nubasanga kumugeza yo kuganira urikumva ku manywa y'ihangu ni ibintu byiza n'ibintu bizima bitandukanye n'uko bahuye nijoro kurya bigenje na Nikodemo noneho yarangije ni wo amubwiye ijambo rya mbere ibi ndagira ngo tubifate mu buryo akenshi twe twibwira ko ariko turimo dushaka Imana umuntu akavuga ati ngiye kwiyiza ngiye kugutera ndashaka Imana ariko mu byukuri Imana niyo gushaka uko Yesu kwa yamutanze rwa rugendo Yesu yakoze we aje gushaka kuri ya mugore ariko wa mugore we nta nubwo azi ko Imana ibaho nta nubwo iby'Imana byitayeho we yaje kwishakira amazi gusa ariko urabona Imana kugurukundo imukunda umutwaro imufitiye yo yafashe Yesu ava mu ijuru mu byukuri niko navuga none yajambara umubiri kugira ngo ase nawe arangije aragenda agera kumugeza naniwe kugira ngo bombe baje kuhahura mbese bananiwe urukumbi byose rero biragaza urukundo rw'Imana Yesu rero nugeza gute nimubwiye ngo mpa utuzi two kunywa urukumva rero Yesu aragaragaza ukuntu Imana ikwitayeho aragaragaza ukuntu umuntu afite agaciro imbere y'Imana abantu benshi babajije wakumva ari wumva umuntu akeneye Imana ariko mu by'ukuri hano siko bigaragara Imana ikeneye umuntu yatakaje umugambi w'Imana ku buzima bwe Imana rero ihora ishaka umuntu kugira ngo imugarure umugambi wayo umusamariyakazi kubera ubuzima bwo guhemukira abagenzi be yari afite yagombaga kujya kuvoma saa sita nubwo hari ahantu batuye n'ahantu hari ubutayu kugira ngo umuntu yikore ikibindi ajye kuvoma saa sita ni ibintu bikomeye cyane pe kuko nyine izuba ni ryinshi kumanuka umusozi ukazamuka undi biragoye ariko umugore kubera ko atari afite izina ryiza aho hantu yafataga abagabo b'abandi bagore ukumva yari igicibwa baramwangaga abandi bagore kandi bakanamunegura noneho rero we yabonaga isaha saa sita igeze akabwo ajya kuvoma ariko na ibaze rero kugira ngo nawe icyo kibindi akiko nuko amazi nawe yari ayakeneye nuko ko yabaga afite inyota cyane inyota amazi ayakeneye yenda kugira ngo ayanywe yenda kugira ngo ayatekeshe yenda kugira ngo ayakarabe urikumva ko ikintu gituma umuntu nawe akora umurimo uremereye nk'uwo nguwo ku manywa y'ihangu saa sita urikumva ko nawe yari afite inyota ibyo naza kubihuza nuko Yesu nawe yari afite inzara niko twatangiye tubivuga Yesu kumumara inyota biza kumuviramo ifunguro abantu benshi babajije wakumva ari wumva umuntu akeneye Imana ariko mu by'ukuri hano siko bigaragara Imana ikeneye umuntu Imana ikeneye umuntu yaratakaye umuntu yatakaje umugambi w'Imana ku buzima bwe Imana rero ihora ihiga umuntu Imana ihora ishaka umuntu kugira ngo imugarure umugambi wayo nk'uko twabibonye rero Satana kenshi ashaho ibikuta byinshi byo kugira ngo umuntu adahura n'Imana kandi noneho n'umuntu nawe ku giti cye mu myumvire ye akagira ibindi bikuta yishiraho bituma kugira ngo ubone Imana biza kumugora ndetse n'uwashatse gushaka Imana hari igihe gushakisha inzira bimugora ntamenye uko aza kuyishaka ariko icyo twarangizaho ni ukuvuga ngo Imana iragufite mu mugambi wayo nka kuba uri kumva imesaje akurura Yesu byari ngombwa yuko aca Samariya nawe byabaye ngombwa yuko Imana imobiliza umuntu nkanjye kugira ngo ntegure aya masomo kugira ngo uzayumve nawe mbese nk'uko Imana yaronse umusamariya kaze nawe Imana ishobora kukuronka ntutekereza yuko umusamariya kazi yenda kuba yarindaya afite ikibazo gikabije kuruta icyawe cyangwa icyanjye, oya ntabwo ariko bimeze. Kuko nitumara kubitahura mu by'ukuri ikibazo umuntu afite gikomeye ni ukutumvira Imana, ni ukudakora icyo Imana ishaka, ni ukwiyobora. Imana iza kurema umuntu ikintu yifuzaga cy'ibanze cya mbere, yifuza koko Imana ibana n'umuntu nk'uko umugabo abana n'umugore, umugore agandukira umugabo, umugabo nawe agakunda umugore. Uko niko Imana yabishakaga. Ni ukuvuga rero umwana umwana w'umuntu muri we ntabwo afite ubwenge buhagije bwo kugira ngo uyobore mu isi, cyane cyane isi irimo Satani. Uko Imana yaremye umuntu yamupanze, Imana yakoze ku buryo nk'umwana, umwana w'umuntu umwuka, none umwuka w'Imana akarugenda ukuyobora. Ikintu cyose ugiye gukora ukabanza ukabaza Imana uti mbigenze gute, Imana ikakwigisha. So mu yandi magambo, mu by'ukuri Imana yashaka kuba umwarimu wawe, yashaka kuba umujyanama wawe, irifuza kuba yakuyobora mu bintu byose ukora. Igihe cyose rero umuntu akoze ikintu cyose umuntu akoze yikoresheje atabajije Imana, kiba icyo kintu kiba ari amahano. Urabona umunsi Eva yafashe ku rubuto Imana yaramubujije, byahise biba ikibazo kuri we, yahise apfa. Arangije yabaye umwanzi we, yariyangirije. Arangije abari we ugabura urwo rubuto, arugabura umugabo we, umugabo yaramwica. Arangije n'umwana w'imfura abyaye Kayini, nawe kubera ko bari urwo rubuto nawe ahita yica murumuna we. Urikumva ko ibyo byose byatewe n'iki? Nuko umuntu yakoze ikintu kinyuranye n'ikimana amubwiye. Hari izindi nkuru tuzareba, tuvuge nka Yozefu. Uyu nguyu umugabo wa Mariya yabonye umugore watwite inda, nawe ashaka kumureka, aravuga ati umugore yanciye inyuma, ngiye kumukwepa. Nuko yarangije gupanga umugambi wo kumukwepa, Marayika arazamubwira ati rero Yozefu, weri gusiga umugore wawe, imbuto imurimo ntabwo yaguciye inyuma, ahubwo ni imbuto ya Mwuka Wera. Ateze ntuzi ko byanditse ngo umwari azasama, ngo azabyara umwana, ngo umuhungu, ngo uzitwa Emmanuel, Imana turi kumwe, ngo rero nawe genda, ngo azabyara umwana uzamwite Yesu. Aho ngaho ariko Imana yaretse kubwira Yozefu ko Mariya atwite, kugira ngo imureke. Nubwo ari umukiranutsi, we afata icyemezo uko abyumva. Noneho nafata icyemezo kinyuranye n'ikimana ari gufata, yagiriwe inama yiga iryo somo, avuga ati nubwo n'umukiranutsi, icyemezo nari ngiye gufata cyari icyemezo kibi, kuko nari ngiye kwicikira uyu mugore kugira ngo atamwicije amabuye, bakazagira ngo ninjye wamuteye inda ndangije ndahunga. Niko yari yabitekereje, niko yari yabipanze. Ariko Imana imubwiye ibyabaye, asanga ko umugore atamuciye inyuma, ahubwo yuko indafite ari Umwuka Wera, kandi ko ari we mugore ugiye kuzuza ya masezerano y'umwari wari kuzabyara umwana w'Imana. Imana yahindutse umuntu, abona ko arajya kwivana mu masezerano, kubera ko yari afashe icyemezo atagishije Imana inama, nubwo we ari umukiranutsi. Ikindi muribuka baba ruwamaje, babami baje bazaniye amaturo Yesu yavutse akiri umwana ruhinja. Abo nabo baraje bageze kwa Herode, bajyayo baravuga bati ese umwami wavutse ari hehe kugira ngo tumushengere. Baravuga uwo muntu wavutse ninde, mbese wasanga iyo nkuru batayizi. Noneho Herode aza kubaza ngo ese umwana yagomba kuzavuka ryari ubundi? Abazi iby'amategeko baravuga ngo azavukira i Betelehemu hafi Yerusalemu. Barambwira ngo mukomeze mugende, ngo nimubona muze kutubwira natwe tuze kumuramya. Bamaze kumubona, Imana ibajya impunzu zirabwira ngo muci indi nzira, baca indi nzira. Herodi yazabimenyera ko batagarutse, aragenda afata abana bose bafite imyaka ibiri gusubiza bose arabicara bamara. Kuki bapfuye? Nuko abantu baje bayobowe n'inyenyeri, bageze kwa Herodi baretse kuyoborwa n'inyenyeri bariyobora. None iryo kosa bakora ryo kwiyobora riza kuviramo abana bose b'icyo gihe kugira ngo bapfe. Igihe cyose rero umuntu yiyoboye atayobowe n'Imana, hari ibintu by'amahano bibaho. Tuvuge ngo nkanjye, iyo Imana itangenderera ku bijyanye n'akazi, mba nakomeje gukora ibintu bya computer, nibyo nari napanze. umuntu yashobora kumbona uyu munsi akabona nguwe neza, akabona mfite ibifaranga, akabona nkora abantu bya komite bikagenda neza, akibwira akaba yakwifuza kumera nkanjye, ariko ntamenye yuko nayobye kubera ko ibyo ndi gukora bitandukanye na bya bindi Imana yantoranyirije iyo mirimo myiza ngo nzayigenderemo isitari yabaho. Imirimo ndimo itandukanye n'iyo ngiyo. Imirimo narimo ntabwo iyo ndimo ndi gukora. Kuko icyo gihe mba ndi mba narayobye, mba naraguye, ntabizi. Nibi rero nabyo tubizirikane, hari impamvu uriho, iyo mpamvu ugomba kuyitahura, uyibwiwe n'Imana, kandi mu kuyikora nabwo ukareka Imana ikajya kuyobora buri munsi. Ibyo uko niko urukundo rw'Imana rukora. Ibyo ngibyo umuntu atabikoze abari abayakoze amahano nubwo batabizi, abari mu byaha nubwo batabizi, kuko icyaha niki ni ugukora ubushake bwawe, ntukora ubushake bw'Imana. Iyo umuntu akoze ubushake bwe abarimo akora ibyo Satani ashaka, kuko hari ubushake bubiri, amajwi birabaho ku isi, irya mbere ni ijwi ry'Imana, ugomba gukora ibyo Imana ishaka, ibyo mukora ibyo Imana ishaka uri gukora ibyo Satani ishaka. Nubwo byagaragara ko ari byiza, ariko si byo Imana ishaka, ndongo ni ibyo Satani ishaka. Iryo ni isomo rero dukwiriye gutahura kugira ngo tubashe gukosora imibereho yacu. So ibyo ni byo ngo tuganire muri kano kanya. Imana ibahe umugisha, bagire neza. Amen.